ndithe xa ndijonga ubume bomntu nomntu, uThixo wandibonisa wena into yobana sowuphelelwe lithemba. Uthetha amazwi uthi I'm beyond repairs, kodwa ndifuna ukuxelela ukuthi kuThixo uthembekile. Sutyhava noba iimeko zobom zithi give up, kodwa ndithi mna sugive up ngoba yena uThixo akakhethe buso bam. UnguThixo obonelelayo, UnguThixo we-solution, UnguThixo othanda umntu wonke, UnguThixo osithanda sonke. Yiyo loo nto ndifuna ukuthi xa ndithetha nawe ndithi ungukumkani wobungcwelisa, ngoba zonke izinto zisesandleni sakho. Ndikubona ucinga nokuzibulala ngenxa yemeko zobubomi. Yemntakwethu, ubomi abusoloko bumnandi. Eyona nto ndifuna uyithetha uthi kukhona ukujongile nakwimeko okuyo. Kusazi ixesha lobuThixo akuvise kamnandi, kusazi ixesha lobuThixo akuthuthuze.